Kei aku hui atu rai puta noi te motu, tēnā nō rā koutou katoa, Scotty Morrison. Tēnei, me ngā pūrongo o te haora, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E na hana hākene e te iwi, a karongo kōrero tātou, i te pou whakarai o Aotearoa mo te taurua mano rua te kau mārua, ara i a rangi mātāmua. Hurira wāke ki te kaupapa nui roto o Taranaki, ngā rā tatanei ara te whakahokitanga o te mana o te mauna, ki ngā iwi, me ngā hākene kina e whai ākene. I kōpoua a rangi mātāmua, ahorangi a rangi mātāmua e te iwi, ara ki te tohu pou whakarai o Aotearoa, uri Aotearoa o te tau, i ngā rā tatanei. Kia tahuri ake tātou, ki aia me ona whakaaro ki tēnei tohu nui, ku uhia nei ki runga ki aia.
I te rātau, i te whakarewatanga o te hararei matariki, whakanui a matariki, te tini me te mano o te tāngata i puta ki te kimi a matariki, i noho ki te kāinga, i haere ki etahi kaupapa tūmata whānui. Ki te whakanui i ngā whetū me te kaupapa o matariki. Māori mai, Pākehā mai, etahi tāngata no ngā tōpito te ao. I pērā i te tau kua hipa, nō reira, ai, ki au nei kua huri pea te tai.
E huro ana ngā uri o Taranaki, te whakahokinga o te mana o te maunga o Taranaki ki a rātou o tira, te whakahokinga anora o te ingoa o Taranaki, hei ingoa o Kawano mō taua maunga, kia tahuri ake tātou ki e nei uri o Taranaki maunga. Ara, kia rua Kerehond, Rauru Broughton, me te aorangi Dixon.
Me tangata mai te maunga, me tū ngā pare wānanga o mua, me tū anō. Me tū ki ngā wāhi tapu, ki ngā puna wai, ki ngā puna kōkō wai. Koe rā nō ngā taonga i runga i aia.
Kia mōhio ai ngā tamariki mokopuna, kia tupu tonu te kawa ki roto i a rātou.
Ka whawhai tonu mātou mō te whenua, ka whawhai tonu mātou mō tō tātou nei reo rangatira. E hari i te mea kua oti, kua mutu ngā mahi.
Ko hui a ngā kura kaupapa Māori a homatua mō te wā tuatahi i te toru tau, ko ngā tūmuaki ko ngā kai whakahaere i whakawhae te atu ki te wāhi kotahi kia ta wānanga rātou i te ahunga whakamua o ngā kura kaupapa Māori a homatua. Hei tā te upoko o te rūnanga, hei tā Rawiri Wright, ko tā rātou tono tiriti o Waitangi, tētahi kaupapa nui i kōrerotia e rātou.
Ahako te aha kā ngana, ka pakatakotoa ke ngā kororo, ko te he mea nui, kia matua mōhio te krauna, te mea hai pāpa tā te kāwanatanga, ki te pakahari, ki te tiaki e ngā Māori, kei roto i ngā kura aunua. Engari, waiho mā te hunga, kua roa e mahi ana, kua roa e whakatutuki ana, kua roa e eke ana, tā mātou, punaha mātauranga whakarāra, kia haere ngātahi, kia whakatauira atu te whakamahinga, te whaka tinanatanga o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi i roto i te mātauranga. Ka mutu.
Ko puta te pere e pāna ki ngā wānanga Māori e toru o te motu i tana pānuitanga tuatahi i te wharepāre mata, kei a Meriana Selby o te wānanga o Ngāti Raukawa, ngā whakamārama.
He nui rawa ngā hiri o te karauna, ngā whakaine, ngā haipapa o tō tātou wānanga, i raro i te whakahaere o te karauna. Ko te karauna me ki, kariro ki te karauna te rangatiretanga. Ka maharahara nui mātou mo te toru te kautau i te rāhuatanga, i runga i te mōhio, i te whakapono, ko tātou te Māori, ko ngā iwi e toru e mōhio pai ana, he hata, tā mātou e hiehi ai. Me te mōhio anō ai, he pūteka, ka ahu mai i te kāke, engari tonu, ko mātou ngā mea, tēnō mōhio, kia hā tēnei mea te kaunga mō te whare wānanga Māori.
He whakapapa, he ngahau, he hā kine kina, ko enei e tahi āhuatanga i te ahurei a Ngāti Hine i ngā rā tatanei a neira a Pierre Linden.
Ko Ngāti Hine hoki, he iwi kakama, he iwi māia, he pērā no i te rārautau. Kei te mōhio katoa ngā puhi. Ko tupu Ngāti Hine rite tonu he iwi. Ko te hapu nui tēnei roto Aotearoa roto i te ao. E hia ke ngā marae. nā engari ko tōku a wanga wanga ko te reo Māori.
A ko ake nei ko ngā hākene kina. Hoi nore te iwi ki te riki me te NRL I nā pō I tino whakahira hirara wātū te toanga o te kapa tamatoa ki ngā Cronulla Sharks ara 3-2 mārua ki te 3-2 ahakoa I muri ke te kapa tamatoa mā te 2-2 piro I tetahi wāhanga o Taua Tākaro. Whakahira hirana no hoki te toanga o ngā Northern Stars ki ngā Canterbury Tactics I roto I te whakataetae poi tarawhiti o te motu he tohu ko te Stars tetahi o ngā kapa tino toa o te taunei he kapa e noho makauana kia toa whakaihu waka. Koe ra ngā hā kinekina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.